Nene ni na wewe.
Oh yo yo. Yelelelelele yo yo yo. Oh when I'm with you now you're busy on your phone. Oh when I'm with you now you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta, nikisukuma kadiema zangu napita. I lose my composure. Kajelasi kanaanza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna huruma bana. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passive code. Oh baby give me yours. Kuna chati noma. Kwa letters akunitoka wewe.
Passive paper muzigo. Jenny candy ni malipo. Passive pende kwa disco. Kwa chese calypso. Come slowly, wine for me. Usi lete noma, usi jangori. Come slowly, wine for me.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako my WhatsApp, zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema zako my WhatsApp, zako my Insta, nikisukuma kadiema.